nifurahie sana. Oh baby, ninataka ni kuowe tusichelewe. Oh baby, ili niwe na wewe washezi waishie kutazama tunalofanya wawezi kuningoa kwako watashindwa. Ayaya akakakalo gali wa muhogo
alele,
na kisambu kidogo
alele,
ndo chakula cha nyumbani utakipenda sana.
Later.